Yo, Nagi, what up?
Could you be mine, mine? If you don't mind, could you be mine, mine? If you don't mind, could you be mine, mine? If you don't mind, wine, wine, una vitu fine, fine. Jinsi vile unanitazama, mali ninakuandama. I promise I will love you, usilete drama. Will you be my baby mama, dam dam sana. Na, naipenda, nasema na, na, naipenda, kasema hii. Naipenda, dam dam sana, dam dam sana.
Long story short, nataka ni buy nini. Nadai twende out, na nataka upige mini. I swear you gon' kill me if you tell me you don't feel me. Kutaka miti nuka kama tia chini. Missy imported ama kiyuli kupick me. Ukianike yonanga mujipata nikondi, nikondi ni. Unanizima nika nimenya kumi, mi. Nimenya kumi.
Nika kia gofu, staki kujali kawe ni wake na gofu. Basi niketie, nobody is gon' stop you. Bad big girl wanna jua tabia mba, mba ya na mbovu.
Unajisi vile unanitazama, mali nina kuandama. I promise I will love you, usilete drama. Baby mama, dam dam sana. Na, naipenda, nasema na. Na, naipenda, kasema hii. Naipenda, dam dam sana, dam dam sana.
I said that I meant it. Na kuenzi, na kupanda kishenzi. You keep it warm, see, taji blanket. Tuzime phones, no calls, no texting. Tushinde home, tufanye vitu interesting. Paintings, doggy na inventing. Take your clothes off, your lingerie ni sexy. Choti bag yangu baga, 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 baga.
You're so amazing, amazing, amazing. Shorty, you're minting. Why you so tempting, tempting, tempting? I saw you live a nigga melting. Napenda jinsi vile unanitazama, mali ninakuandama. I promise I will love you, usilete drama. Will you be my baby mama, dam dam sana. Na, naipenda, nasema na. Na, naipenda, kasema hii. Naipenda, dam dam sana, dam dam sana. Na, naipenda, nasema na. Na, naipenda, kasema hii. Naipenda, dam dam sana, dam dam sana.
Free girl, bodies, endless madness. Freelancer. Yeah.